Yesu wabangalirange omulabe wange yani yete
sibi chenge bintisa amazima mwesigwa
kuluma nyo netukaba era netusinda netwebuza tiwachi enseno etunyiga nyonyo oko
netwela mira tiwaliwo moyo muinza wabyo oko ayagala chimukumuwa yona ebitulemye esala elina amanyi gayo buli lwosaba mukukiriza byonna bikuwereddwa amavivi galina amanyi okuwangula ensi ebikutaganya bimuwe musala bisobola esala elina amanyi gayo buli lwosaba mukukiriza byonna bikuwereddwa amavivi galina amanyi okuwangula ensi ebikutaganya bimuwe musala bisobola. Banja bamusaba nebawebwa era mukukiriza nebetusomako abatugumya tebyo byakubawo okusoberwa ebizibu byonna tubikwasa ye yanatuwanguza byonna ebiganye esala erina amanyi gayo buli lwosaba mukukiriza byonna bikuwereddwa amavivi galina amanyi okuwangula ensi ebikutaganya bimuwe musala bisobola esala erina amanyi gayo buli lwosaba mukukiriza byonna bikuwereddwa amavivi galina amanyi okuwangula ensi ebikutaganya bimuwe musala bisobola. Sobola nawe obwesigebo muteke moyo gemanyi goho esala ya jimanyi musabe ayanukula maombi yana nguvu tele unapoomba kwa imani yote umepewa magotini kuna nguvu kushinda dunia shisheza kwa zote maombi yana nguvu tele unapoomba kwa imani yote umepewa magotini kuna nguvu kushinda dunia shida zote pereka mweza yote shida zote pereka kwake Mungu mweza yote shida zote pereka kwake Mungu mweza yote ebikutaganya bimuwe musala bisobola ebikutaganya bimuwe musala bisobola shida zote pereka